n'ebigambo n'ebinzikwako mukama yankoze kyekyo byonna basibye nnali bino byolaba nneekoza mu butuufu si bwe nnali olugendo lubadde luwanvu nga lulimu ebisinitiko naye abadde wamu nange mu byonna byenzize ndaba kale abadde wamu nange kyovuolaba mbuka buka
okubeera bwotyo mukwano
mukama
yanjambye
mukama
osobola okundaba ani yakuyambye okubeera bwotyo nange yanjambye osobola okundabako
kisa kya mukama kye kinyambye okubawo muganda wange ebintu tebyali byangu byali mu kigoye wezinge ensi neseka ne banga yengula nga ntebye kyanze kyanze nzenna neswaluka naye mazima mukama bikyusiza ali wamu nange
yakuyambye okubeera bwotyo mukwano
mukama
you.